abange mtule tuwaye mukama yebala akumye nakulembera atuyisizza mu bizibu eby'enjawulo obulamu n'essanyu byonna bituwadde katumwebaza erugaba nannyini byonna. Ekinneesa abooluganda okubalojjera gwe mulimu gw'abakyala ffe gwe tukola okuyitibwa ffenna kwe twayitibwa n'okwagala kw'oyo ffe eyatutuma bituwaliriza ffenna okuweereza. Omulimu gw'obuweereza mukalu bo ebikemo n'emitego byo tubyewala okunyoomebwa obutasiima byo biiruma okwewolereza ssaako okwekuluntaza byo bizingamya omulimu nze mbabuulira. Entasiima baagigera nti ebulagiwa n'olw'ensonga eyo abaami tubeebaza ebirungi enfaafa bye mutukolera ensimbi ennyingi ze musaasaanya obuwagizi obw'enjawulo obwe mutuwa abaami mwebale kubanga mutuwagira ffe kye tusaba gy'emikisa gya Mukama taffe omwana n'omwoyo omutuukuvu abalungamye era mwe abakubirize okuwagiranga bulijjo mulimu gwe. Abakyala okugeya awamu n'engambo okunyooma n'okugayanga buli muntu obukyayi n'obujja era n'enkwe obusungu n'okuyomba n'entondo okweyawulamu era n'okwesalangamu effitina empala n'ebbogo tubyewale ffe tufuuse enkonga eri abo abayingira ne tubaziyiza okuyingira mu kisinde kye so n'abateredde wamma ne tubafulumya ebyo tubikomye kuba Yesu tabyagala. Ffe bwe tulema okuweereza temutunenya ebitulemesa bingi era biweerako ensonga esooka mmwe muwulirize be baami abeemulugunya olutatadde ennyombe ez'olubeerera eyo mu maka abagenyi n'abaana ng'abeerolera n'akucyomera ggwe wamma n'ayitiiriza ŋŋamba mukazi gwe simanyi owuliiriza gana amatundi g'obudde oyingira wani ebyabakyala byantama ddala sifunamu mu kifo ky'okudda waka obudde nga buulaba ondabiriro ntegekera ebyenjagala gwe nodda mu ŋŋambo z'abakyala ezitaakoma n'ebwewala ebigambo ebisongovu y'omulabe yeeyitiiriza nze yantama. Abakyala nga tuyita mu buzibu okuweereza entambula oluusi nno zitulemesa agamba bujje go tegatuva ku migongo kyokka omwami yakulaalisa oyanguwako oludda awaka nze kambategeeze ebyokubuuza n'ekulikayo otambudde otya mu kkubo obuweereza bubadde butya byonna buteerere kubanga byamutama dda. Okusaba kwaffe mmwe mukuwulire abakyala tulina bingi bye tukola mu bye tukola mubeeramu ebisanyusa ate oluusi nno ne tukola ebibanyiza tuli baweereza bannammwe mu Kristo naye bwe twenenya abaami mutusonyiwe kubanga ekiragiro ekyo Yesu yakituwa. Abooluganda b'emikwano nze mbasibula ebigambo by'obuweereza tebikoma abeeka mu baŋŋambire nti nze mbatumidde atakuumi na mpeera kaba nkuumire kubanga ne bulijjo era si nze mmulagira bannange mweraba tuliddamu ne tuwaya
kyekyo munnaffe weba.